Oh yeah, oh yeah, oh yeah.
Oh na na na, oh na na na.
Nitamweka moyo na sinkimie, awe wangu wa milele. Nitamwimbia vinyimbo ni msifie
sifa.
Sasa ya nini kuandikia mate wakati wino upo? Nishampenda simnajionea, niacheni nimwambie tu. Nikipata nitamwonga pesa, nitamwonga majumba mazuri na gorofa liye. Akipenda nitamwonga bima, aniverosa vime. Aye, nikipata nitamwonga pesa, nitamwonga majumba mazuri na gorofa liye. Akipenda nitamwonga bima, aniverosa vime. Aye, nichombo, 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 chombo, chombo, chombo ya mama mupi. Nichombo, 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 chombo, chombo, ae, chombo.
Ulele, oh, ulele, olalelelele.
Kubali mainishika, mwenzenu natamani ni mchore jina.
Jina,
hanipende, nyumbani twende kwa mama.
Mama,
hata kama tupo wengi, ila mi mweza kona nielewa. Oh, mweza koki kupata, na hapa kwa chama ujinga yote. Ai, ah, nikipata nitamwonga pesa, nitamwonga majumba mazuri na gorofa iye. Akipenda nitamwonga bima, aniverosa vime. Ae, nikipata nitamwonga pesa, nitamwonga majumba mazuri na gorofa iye. Akipenda nitamwonga bima, aniverosa vime.
Ae, nichombo, nichombo, nichombo,
nichombo,
nichombo,
nichombo, chombo, chombo ya mama mwe.
Nichombo, 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 chombo, chombo, ae, chombo,
ae, chombo, chombo, ae, chombo, ae, ye mwezenu kimona,
kimoni, kimona,
kimona,
izuka ina,
oya mwezenu kimona,
kimoni, kimona,
kimona,
kimona.